down on the keyboards.
Levito, Levito.
Function guy.
ZambiMusicBlog.com.
Hari mitengo zina miju. Na ufuniga ugusunga. Hari mitengo zina maruba. Na ufuniga ugukonda. You're beautiful somebody. You're handsome somebody.
Maziona agri
yeah.
Uli cute tambila funa kumale
Diba.
Weka suja jandi weka cute bani Sufunika mamuno kutengela chipali
Auzi.
Nanumani muzizi siwa kafali
yeah.
Ndiwe handsome usatele musalu
yeah.
Mabebi alikuwa kusaka malavu Osango kala duanzo nesa nipo timpamvu
yeah.
Kusunga kale weka mpaka muyaya Kubwela weka nziko mpaka kufaya
Wala.
At least kamimba kapena kutu Daya, bola nipo na pesa kanyama kako kobaya
Hari mitengo zina miju Na ufuniga ugusunga Hari mitengo zina maruba Na ufuniga ugukonda You're beautiful somebody You're handsome somebody You're beautiful somebody You're handsome somebody
You're beautiful, you're beautiful
Ni maluba ateri zivai diwe maluba mumoyo wanga ah uniuza pamene nilili one limbiki sachita vintu leza yopa kutininga kwani se kutita vili bonse we fight together side by side umani pasa mayango pamafunzo nezo funza
Beautiful.